Ndiyayithanda le mali, ey. Ndise ndigqibo yiphanda ke ntwana ke lapha ndisela nesijura, ey. Sometimes ndiyacinga nokuthi kungcono ndiphande ke ngale forex, ey. Ngoba ndifuna ibe ninzi, ntwana ndibiza nge-passive income, ey. Ntwana le mali ndifuna ukuyiphanda ke ndihleli phantsi, ey. Ndihleli phantsi, ey. Ndihleli phantsi, ey. Ntwana le mali ndifuna ukuyiphanda, ndihleli phantsi, ey. Ndihleli phantsi, ey. Ndihleli phantsi, ey. Ntwana le mali ndifuna ukuyiphanda ke ndihleli phantsi.
I don't wanna work hard, sebenzela abantu. I just wanna work hard, sebenzela mina. Dilikile itshele ntwana drop ibus. Lahle ntwana lapha ndilibamba litshisa. Mali ntwana lapha ndayithandise intwana. Ngoba lapha ndandiskima abantu abadala. Bona babesenza izinto ezininzi. Babesenza imali eninzi. Bebamba nesijura. Behamba ngefura, ya bebamba le mula, ya isitele siyadura, ya bebamba nesijura, ya behamba ngefura, ya bephethe le mula, ya isitele siyadura.
Ndiyayithanda le mali, xa sendigqibo yiphanda ke ntwana ke lapha ndisela nesijura, ey. Sometimes ndiyacinga nokuthi kungcono ndiphande ke ngale forex, ey. Ngoba ndifuna ibe ninzi, ntwana ndibiza nge-passive income, ey. Ntwana le mali ndifuna ukuyiphanda ke ndihleli phantsi, ey. Ndihleli phantsi, ey. Ndihleli phantsi, ey. Ntwana le mali ndifuna ukuyiphanda, ndihleli phantsi, ey. Ndihleli phantsi, ey. Ndihleli phantsi, ey. Ntwana le mali ndifuna ukuyiphanda ke ndihleli phantsi, ey.